Luca Best Vibes.
Don't hesitate before we do it. It's your boy FG. AKA Zingala Twista. Of gang. Success, success. Let's say. Capacity yo ganza bana ponya panga quality. Quality ya good mali gena seti ya mafleti. Interest ya dating yecha ya kaleti party. Mahati ya naluba na umwandi sad. Nima ipisha mwepeza generation nenda kuti. Kuzi wangala pa madame chicho chinza na machiti. Kangala mu street utambapo masketi. You go see my deep street muoneka na mukati. Maslaya bana paka bachila ma graduate. Celebrity lifestyle ndie bacha relate. Majority siba mafika po na pacharity. So reality tika chitika nzima satanist. Judgment if I need to listen the embarrassment. Cause ka pipi bakazi wanopopa yuzi ya set. Machimo infinity bango chinda ma accent. Yama is out faset ni kuchimo no regret. Kumyosu junk life yali pwa mwone vya lubuni. Vya mabuli no mozo twa kita fenyu. Dise vya di over to take mvine vya mali ya di niwa gelu. Keeping us stress apparently. Kumyosu junk life yali pwa mwone vya lubuni. Vya mabuli no mozo twa kita fenyu. Dise vya di over to take mvine vya mali ya di niwa gelu. Keeping us stress apparently. Kula mwena kufya vaipe buila. Dream ya wenish kuku kwa tako wajila. Wakene small boy like you give me valanduida. Kumpanga apu wangu shuka wangu blema. Keto ya likabu kuluila kuna vampia. Tena kumupeda salari yobi kwa sila. Who the guy, he my brother, damba njira. Your sister's interested in me my dear. Bebebe wafika nsene shimute mwazana. Palas kutia pashefika nsa kubana. Alisa kulini umutima alisha ukumpiana. Kwa tina kadimu nalia. Ugogwa isa tamara. Remeka kwa titiapwa. Na amara banukota wale bumfila. So wakula vya chipuba. Na bantu wale suda kwa tapa nombewa kusuda. Mnyusu junk life yali pwa mwone vya lubuti. Vya mabuli no mozo twa kita fenyu. Jise vya di over to take mvine vya mali ya di niwa gelu. Keeping us stress apparently. Kumyusu junk life yali pwa mwone vya lubuti. Vya mabuli no mozo twa kita fenyu. Jise vya di over to take mvine vya mali ya di niwa gelu. Keeping us stress apparently. Nakapita mwevya lafu chinde kefi. Nadiesha nadi nakashinde kefi. I tried dukushila kuenda antiko. Ended up kusanga mano yafi. Kanchester kefa katrip after na pampamo. So soft that I laka mpele hatiko. I feel so deep in love, she don't wanna soak. After sometimes I feel like things go. Tebele what you mean love, yali kulamo. I can't fall for the stupid lie telling me no. I think you just don't know if you're napitamo. Kanshikali serious, kali filabako. Napashi ringide kumpangisha mystico. Nalinga temini na broken English akako. Ati I'm better far on breeze remiko. I got shocked, fila poku pona nenseko. Mnyusu junk life, yali pwa mwone vya lubuti. Vya mabuli no mozo twa kita fenyu. Dise vya di over to take mvine vya mali ya di niwa gelu. Keeping us stress apparently. Kumyusu junk life, yali pwa mwone vya lubuti. Vya mabuli no mozo twa kita fenyu. Dise vya di over to take mvine vya mali ya di niwa gelu. Keeping us stress apparently.
Zandy Music Blog.co.